Records. It's FC Nino. Alongside NK. Sure.
Abanavi kuyi vona hi risimi I valala valava hi hambana ri rhandza ra mero khapa kunene I fana pfula ro haxa kunene I khitshilekhitshile la ka wena ni langile ve le hansi va nyikile wa mapela ni kumile wo fana na we wa kala ku fana mati n'wana basik songasi mina ndava wena na ku byela ndza ku fela ri rhandza heyi leriwani ra mapela A va lavi ku hi vona hi ri swin'we hi valala vo valava hi hambana a va tsaki loko hi karhi hi rhandzana a va lavi ku hi vona hi ri swin'we hi valala vo valava hi hambana a va tsaki loko hi karhi hi rhandzana wena na ku rhandza ni ri never ni ku lahla
ku havana munhu a lava ku hi va swin'we vona va tsaka lava hi vona hi karhi hi lwa hi tshame ekaya hi tshame ro banana hi valala va mina va lava hi hambana va hleketa we vala na vatswari loko ni double text va ni byela ku ni bari se swi ndlanga ku mi tseha ni ku rhandzi mara baby na ku tseha ni ta ku fela
a va lavi ku hi vona hi ri swin'we hi valala vo valava hi hambana a va tsaki loko hi karhi hi rhandzana a va lavi ku hi vona hi ri swin'we hi valala vo valava hi hambana a va tsaki loko hi ri karhi hi rhandzana wena na ku rhandza ni ri never ni ku lahla
I wanna stay with you for the rest of my life ni rhandza wena ntsena lavan'wani vo lwela mbilu ya mina bela wena a wu na langa ta ku replace you are the girl of my life the owner of my heart I'm gonna die for you I'm gonna fight for you kase kase wena hey you are my right or die kasi why loko ni vona wena ni fane catcha kase kase wena hayi u ni endla ni penga
A va lavi ku hi vona hi ri swin'we hi valala vo valava hi hambana a va tsaki loko hi karhi hi rhandzana a va lavi ku hi vona hi ri swin'we hi valala vo valava hi hambana a va tsaki loko hi karhi hi rhandzana wena na ku rhandza ni ri never ni ku lahla